napenda kinichombeza ekeza acha nisifie opeze la kokoles ongeza utamu nisikie tunapendana mimi na wewe visa visa bina tu mapenzi kichina parana Hello, hello, sina kwaru, kwaru Bad girl, with your shadow, shadow I say hello, hello, miss karu, karu Ni mwage mpunga mcharo, charo My pop 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 My pop
Kuna vichungu na vitamu kwenye mapenzi ya kwanza uwe na nidhamu kila kilamba chungu vitamu to the maximum mama siyo minimum nasikia uzuwa nyumba choo takujengea mpaka bungalow kama mchungu uweka kalingo take it to the places that you never know
unanichanganya kadada kutu na kuwaza kadada kwa mapenzi yako kadada kufanya nione kane bora kadada
yee Hello, hello, sina kwaru, kwaru
Bang, bang
Bad girl, it's your shadow, shadow I say hello, hello, miss karu, karu
Bang, bang
Mwage mpunga mcharo, charo Mapop
Yeah.
Mapop
Ooh.
Mapop
Yeah.
Mapop
Oh,
Mapop
I love
Mapop
I love
Mapop
I love
Mapop
I love
Liza.